yonent bi tollu won na jamono yo xamne neena julit ñi seen tolluway metti na metti go xamne tanar ba ñu wax ak daqal tanar ma ji yamaay joji sax am ca lu fess biir yombutoon yonent bi yombutoon ay gaayam ak daqalu tamrun radiun la bëgg nak mom biñu bare dara biñu ubbi ala di mujjoon na bare mom ba xewal yi bare ay gel gën ko mo metti won nonu